new Alamein on the track.
Ba 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 ba, achieve the best. Ba 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 performance. Ba 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 ba, achieve the best. Ba 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 performance.
Ushani kuna nazi tu inoga. Acha wasemu meni roga. Kaza kamba kabutila soja, yeah. Akili ushai koroga. Shuka kwa chini njo. Kula maini love. Minawe jembe kwa mpini love. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema niyo. Siwezi kukupinga dadio. Daddy-o,
baby, katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama nikizama, nikinuka, nikilamba, nikibusa, kanishika.
Oh, baby,
perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform.
Baridi jo ni gande. Nikikuzidi ya joto ni kukande. Nikichutama we ni pande. Tena nifungie kamba ni sirande. Sirahisi we, sirahisi wewe. Katu katu kukupateza. Nikikumisi wana jihisi kama wajanja washa jiongeza, yeah, 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 yeah. Oh, kwangu nyota, yeah. Kisima ni maji chota. Wakidole jicho ni usha ni chota, yeah. Mchezo ni we ni kocha. Umeni nasa bila urimbo. Nikiwa kando yako sina ujanja, sina gambio. Unachotaka nasema niyo. Siwezi kukupinga dadio, dadio, dadio.
Biebe, katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform. Kama nikizama, nikinuka, nikilamba, nikibusa, kanishika.
Oh, baby,
perform. Katoto kana perform. Katoto kana perform.